ngubengelele thathe ithuba ngwamkele futhi engosini yethu efresh ngingusibonelo Pete Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kunobubo obuningi emhlabeni, impakamo, ubuqonqela, isihluku, ukuhlukumeza, ukukayeka kwemndeni, izizwe eyisempini, abampofu nabanganakiwe baningi. Yebo, kuningi emnyango. Kodwa manje sithini ngobubi obungaphakathi ezinhlizweni zethu? Mhlawumbe uyacabanga uthi, hayi mfundisi, ima kancane, angimubi mina. Kodwa ke khona oyedwa kithi o-perfect. Sonke sidlala umagendane nobubi, njengokuba omunye umbhalo waseRussia ebhala ethi, mangase kuthiwa kunabantu ababi kuphela endaweni ethile benza izenzo ezibi, futhi mangase kuthiwe bekungenzeka ubahlukanisa nathi sonke bese siyababhuqa baphele nya. Kodwa inkinga, umuco ohlukanise okuhle nokubi uhamba ngqo enhlizweni yaso sonke isidalwa esiwumuntu. Futhi pho, manje ubani okulungela uba abhuqe iphele nya inhliziyo yakhe ayihlabe ngomkhonto yena siqu? Ayiyabhala le nsizo. Ngumbuzo omuhle lo. Yingakho uJesu esicela ukuba sithabathe iziphambano zethu qede simlandele. Yingakho esibiza ukudlala phansi ukuphila kwethu sife oqobeni lwethu ukuze sithole impilo yeqiniso. Paul umpostoli ukubeka kanje kwabaseGalatia 2:20. Ngibethelwe kanye noKristu, akuseyimi ophilayo, kepha uKristu ophila kimi. Kodwa ukuphile ngikuphilayo kalokhu enyameni, ngikuphila ngokukholwa okukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo eyayinikela ngenxa yami. Ngesikhathi usabala ubuka lo mugqa wobubi ohamba ngqo enhlizweni yakho, njengokusho kwalo mbhalo, ngakubuza ukuthi ususithathile kwakanye isinqumo sokubethelwa kunye noKristu, ungidlala phansi impilo yakho ukuze nawe umemezele uthi akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli Fresh.